Kwa miaka kadhaa, wakazi wa Mukuru wameendelea kukumbwa na changamoto za ukosefu wa usalama, hali ambayo imechangia kuongezeka kwa visa vya ukatili na dhuluma za kijinsia. Karibu kwenye makala haya yanayoletwa kwako na Ruben FM kwa hisani ya Edmund Rice Foundation Australia, ERFA. Jina langu ni Tabitha Njambi. Haya ni mazungumzo ambayo nilifanya na wawakilishi kutoka Circles of Hope CBO eneo la Mukuru kuhusu jinsi ukosefu wa usalama unapelekea kuongezeka kwa visa vya ukatili na dhulma za kijinsia eneo hili la Mukuru.
Hili swala la SGBV, Sexual and Gender Based Violence, ni swala ambalo watu wengi sana hawalielewi. Manake utapata kuna mtu akisikia SGBV anafikiri ni rape defilement, that's it. So wakati tunazungumza kuhusu SGBV, Cynthia, maybe ni forms kama zipi ambazo zina ziko included kwa SGBV? Kwa sababu watu wengi wanajua hiyo ni rape, hiyo ni mambo na rape na defilement. Rape ya watu wakubwa na watoto. So ni vitu gani, what forms are we talking about tukizungumza kuhusu SGBV?
SGBV ni it's very broad, iko very broad. Kuna unaweza kuwa abused verbally, kuna DBV, kuna ile kuchapwa nyumbani, hiyo pia ni SGBV. We have harassment, hadi ukitembea kwa barabara mtu akikushika venye hafai kukushika, that's hiyo pia bado ni thulma. Does not necessarily have to be rape. All these other things, whatever someone does to you yenye it's not haujakubaliana na without your consent, or inakufanya you feel
hauko sawa
nayo, hauko sawa, it's a form of SGBV, DBV. It's very broad, and it's very good. Ni vizuri sana to educate watu on, kuna mtu anapitia kitu alafu ajui kama ni SGBV. So it's really good to create the awareness on, in matters SGBV.
Tukisema kwa mfano kitu kama kupigwa ngeta, is it SGBV?
I feel like ni kama ni SGBV pia.
Harassment.
Yeah, it's harassment. But tutaiweka kwa GBV.
GBV, tutoe S.
Tutoe sexual part.
Hapa unajua. Sasa ni GBV.
Hapa mtu amekupiga ngeta, amekupiga ngumi, amekuslap. That's GBV. Amekuumiza physically, emotionally, mentally. So it's still GBV.
Okay. Wow, na sasa tukikuja kwako, Linda, maybe you can tell us, umekuwa Mukuru for some time. Sisi ni wakazi wa hapa Mukuru. Mukuru, una you can identify either ni Mukuru kwa Njenga, Ruben, Kayaba, Viwandani, in these areas, hizi areas zetu, hizi cases ziko mingi sana. Ni kesi gani ambazo ziko zinashuhudiwa kwa wingi sana kulingana vile umeobserve?
Zile kesi zinashuhudiwa sana ni sexual violence, which is either rape ama defilement. Defilement ni ile ya watoto. Ama pia intimate partner violence. Intimate partner violence kwa wale waelewi ni ile violence kati ya wanandoa. Yani bwana kwa bibi ama bibi kwa bwana. So ni mostly ni sexual violence ama physical violence. Pia physical violence iko kwa wingi. So hizo mbili zinaambatana. Alafu GBV ndio the main. SGBV ni type ama form ya GBV. So under GBV ni physical violence na SGBV. However, kuna zile zingine moja moja kama harassment, ile tunaita catcalling. Maybe unajua sisi wanawake unapita pale unasikia kss.
Hiyo ni harassment.
It is.
Nitasu watu.
It is because tunasikia wewe uko na sijui uko na, you know, hiyo language yenye sisi tumia.
Kuna time wanatumia squeezy and I don't sit well with it. Kabisa inakaa inadunisha mwanamke.
It is sexual harassment. Ama unapita unasikia umeguzwa pale fai, vitu kama hizo. Sasa zile main ni physical violence, ile anapigwa, ama sexual violence.
Okay. Na sasa hii tumesimama kwa gari, alafu mtu anazonga, anakusongelea intentionally, kimakusudi. Hiyo pia ni GBV.
Hiyo ni GBV, part of sexual harassment. Yes.
Wow. Now we've got cases nyingi sana where nimetafuta kazi na naambiwa, unajua uzuri huko kwetu kuna kampuni nyingi sana. Na sitaji kampuni yoyote, na pia natu mfano. Because these cases have been there. So nimetafuta kazi lakini naambiwa ili niingie lazima nione supervisor
mm.
na kumuona si kumuona kwa macho
ni aje
mimi ni tabi nimekuja kuna vile unafaa kumuona ndio upate ile kazi so na unapata kwamba these cases have been there na hawataki kuripoti why do you think this is so because umeitam hiyo ni GBV under sexual harassment kwa nini
First of all, I think ni society inachangia hiyo because kwa watu wengi ama in places mingi ama mahali nyingi ukienda uripot kitu kama hiyo especially most of the time inakuanga ni mwanamke na napitia mambo kama hiyo
ule
umesema tu either umeenda kutafuta kazi ama pia unahitaji promotion
unataka
kupanda cheo unaambiwa lazima so first of all ni perception ya society hata ukienda tuseme uende uripot kwa mkubwa wa mwenye alikuwa anataka kutake advantage most of the time high chances ni ataku dismiss na maybe wewe ndio futwe au ukose hiyo hatua because itasemekana wewe kama mwanamke of which wewe ndio victim wewe ndio survivor kwa hiyo situation wewe ndio ulikuwa na makosa wewe ndio ulimlua kwa Kiswahili sijui liua ni nini wewe ndio ulijipendekeza ama kama si hivyo itaonekana ni uongo unataka kumharibia jina
it's your word against his.
yes actually inakuanga ni unataka tu kumharibia jina so the first thing ni society secondly ni bado it's linked to society but cases kama hizi cases za GBV bado hatujafika pahali ambapo cases za GBV zinachukuliwa seriously unaona kama vile kitu kienda report umeibiwa kitu ama ume you know itachukuliwa with the serious ile uzito yenye inahitajika but ukienda pale useme bibi nimedhulumiwa ama bibi nimeharasiwa ulikuwa umevaa nini ulikule ama ngoja kwanza wanaendelea na shughuli like, haichukuliwi bado haijachukuliwa na ile uzito yenye inatakikana
now you unaweza sema kwamba Cynthia it's one of the reasons why unapata these cases zinaongezeka sana
yes
it's ndio inakosia kuongezeka kwa kesi kama hizo alafu ile uoga imeletwa na hiyo stigma ya kuulizwa ama uende pale ukue disregarded ukue hakuna mtu mwenye anaamini kenye umepitia inafanya watu wengi wanakaa na hizi shida maadi wanazi encourage unajua the moment you've not reported the moment ujendo ukasema huyu na huyu amenifanyia hivi atapata opportunity ya kufanyia the next person kesho so we are not helping the situation when you don't speak out so inaongeza pia stigma pia kwa wengine pia hadi ukipata hadi mtoto amedhulumiwa nyumbani anaogopa pia kusema juu kama mamake hajaongea pale kwa ofisi huu mwenye kwa hapa chini atasema aje sasa
definitely
yeah
na speaking of which nilizungumza na wakazi wa Mukuru asubuhi na wakasema sasa tukiangalia nini inapelekea kuongezeka kwa kesi za GBV SGBV hapa Mukuru na ningependa sasa tuweze kuwasikia vile walikuwa wanasema pale.
Kitu ya kwanza ni insecurity. Unapata sana sana kuna vijana kwenye vichochoro ambao unapata wakazi wa Mukuru wakijaribu kupenya ili waweze kwenda makwao unapata wanapatana na vijana kama hao and then vijana kama hao wanafanya tendo kama hilo la dhuluma. Kitu kingine ningesema pia ni utumizi wa madawa ya kulevya unapata pia vijana wakitumia haya madawa unapata inachangia hao wenyewe kufanya maovu kama haya kwa sababu unapata judgment yao inakuwa very poor. Kitu nyingine pia vijana kama hawa kukosa makazi unapata hawana njia ya kuweza kujikimu kimaisha. Unapata ukikosa njia kama hiyo unapata kwa akili yao wanafikiria mambo kama maovu.
Mtoto wa kivulana amekandamizwa na jamii. They are said to be the providers of the families and they're supposed to do what it takes to provide for their families. You find this guy hana job, but he says hana papers. Na sasa tunye anaweza fanya kazi haraka haraka. Ni maybe you're busy because busy you don't require to go to school. It's just a matter of unajua unaenda kuiba wapi. The mind is idle. They end up stealing. Hata wengine anashikwa na like your depression. They can even do anything to anyone. That's what tunapata. Some girls are being raped on the street. Even some end up raping even their own mothers, their own relatives.
Kini kabisa hizi vitu vyote kufanyika, especially mambo ya kupigwa ngeta na wizi wa kimabavu ni ukosefu wa kazi. Zile kazi ambazo ziko pia ziko kwa mapendeleo. So wengi wanakosa kazi sababu hawana watu wao wa karibu. Tukirudi upande wa pengine dhuluma za kimapenzi, sana sana kunajisiwa kwa watoto. Hiyo ni madili ambayo pengine tunaweza kusema watoto pia wamekosa kutokana na wazazi wao. Wazazi hawana nafasi na watoto wao. Sasa hawa watoto wanatembea, wanafanya vitu vyao kivyao. Sasa wanakuwa exposed na wale watu wabaya. Na wapili pia, mbona watu wazima waingilie kitu kama hiyo? Sababu pia siku hizi, wacha tuongee kinagobaga. Hawa wasichana ambao tunaweza kuwatongoza pengine, wameka pengine hela mbele. Na wa vijana pia wana hela. Sasa watafanyaje? Unaona pia inachangia kabisa kwa hawa watu kuingilia hawa watoto wadogo wadogo. So ukiangalia kujumla pia ni ukosefu wa kazi, sababu ukiangalia wenye wanajisi majority pengine ni wale watu hawana njia mapato. Zamani ile enzi tukiwa nyuma kidogo, mambo kama unajisi sana sana ilikuwa tooth for tooth, eye for eye. Lakini sasa mtu anafanywa uhalifu, pengine mtamteka nyara mpeleke kwa wahusika, kesho yake bado narudi. Watu wana hofu sababu kama mhalifu anaweza kushikwa apelekwe tena rudi, mnaanza kula naye, sio ndio atakumaliza. So pia serikali inatakana ichukua tua dhabiti, kesi zingine zisiachilie watu hata kwa bondo. Hawa watu wanastahili kukula adhabu yenye inatakana.
Ma vijana sana sana wanakumbatiwa na stress mingi, na saa zingine hawajui jinsi ambavyo wataweza kurelease your stress, na watapata anything on the way na waweze kureact accordingly. Inaitwa projection. So project stress zao kwa watu around them, na utapata kama labda there is a lady anatembea huko nje ama msichana mdogo, utampata gender based violence ina happen hapo. Hata akiwa nyumbani akiwa na bibi yake, utampata labda anapigana, hata bibi anaweza mchapa bwana yake due to ya stress. Na labda pia hata tukipeleka kwenye police station, haitachukuliwa na uzito yenye inafaa. At times kuna kuanga na that biasness, so kuna priorities zingine zenye wanachukua other than these things. Na utapata ina enable the people around Mukuru, inafanya the behavior ikue enforced even more and more and more because there is no action being taken.
Kukosa pesa ndo inachangia hizo vitu. Hao watu hawana kazi. Atakosa aje kunipiga geta. Ameona nimetokea hapa Rube. Ah, huyu akona pesa ananipiga. Anachukua hiyo 200 nimefanyia. Kwa ndoa, kama hakuna pesa amani hakunanga. Tutakuwa na amani aje hatujakula? Hakuna unga, hakuna nini, watoto hawajalipiwa school fees, hautapata amani kwa hiyo boma. Utapata tu tunapigana bure.
All right. Umesikia vile wametaja pale? Mm. Pengine Cynthia, tukianza na wewe, kutokana na zile reactions wamepeana pale, maybe ni gani una feel kwamba ni kweli kwamba wao kama wakazi wa Mukuru, whatever they are saying ni kweli, this is really the reason why kuna ongezeka hizi cases za dhulma ama za GBV?
Okay, yenye miniguza moyo sana ni cases of issues of unemployment.
Mm-hmm.
Na feel ni kama the moment you are idle, the moment you have nothing to do, inapea akili ya mtu the capacity ya kufikiria anaweza fanya vitu zingine ama anafaa fanye vitu zingine.
Mm-hmm.
Ukieka unemployment na insecurity na GBV pamoja, zinaambatana sana.
Yeah. Mm-hmm.
So the moment unapata mtu hana kazi, mm-hmm, ameenda amepiga mtu ngeta,
mm-hmm,
ama ako tu kwa kona anangojea mtu apige mtu ngeta, anaona msichana mrembo anapita na yeye.
Yeah.
So it's zote zina relate. Mm-hmm. Ukishikanisha hizi vitu, ukisolve hii moja unemployment, maybe people will be busy enough not to commit these crimes.
Yeah.
Alafu pia venye amesema kwa nyumba, kama hakuna pesa kuna fujo.
Yeah.
Kwa hivyo bwana hana pesa, bibi, mm-hmm, hana pesa. Ama, mm-hmm, bwana bibi yako nayo, bwana hana.
Uh-huh.
Unapata sasa ile unaonanga mwanamke akisema nataka kufanya hivi, bwana anamwambia unaongea hivyo juu kuna pesa, juu kuna nini, hapo ndio vita inaingililia.
Yeah.
And every single time easy cases, kila kitu kinafanyika kwa nyumba, mm-hmm, iko na a way of bleeding into the society.
Mm-hmm.
So akichapo hapa, akiona anaweza chapa bibi yake kwa nyumba, atachapa mtu mwingine huko nje.
Yeah.
So we should try very hard to eradicate e issue unemployment,
mm-hmm,
to make it make an impactful change.
Okay.
In matters GBV.
Wow. Linda, nimesikia issue ya insecurity ikiwa raised pale. So, mm-hmm, insecurity na GBV, insecurity inapelekea vipi kuongezeka kwa GBV cases?
Insecurity inachangia,
mm-hmm,
vile GBV cases za GBV,
mm-hmm,
because unapata perpetrators wanaangalianga ni wapi rahisi wanaweza endeleza GBV, na insecurity inawapatia your advantage ama your platform, because unajua ni either vichorochoro palikuwa kumejificha,
mm-hmm,
ama pahali hakuna hakuna lighting, mm-hmm. places kuna hakuna street lights,
yeah.
especially usiku,
mm-hmm.
so wanatumia advantage kama hizo kuongeza cases za GBV.
Mm-hmm.
Yeah.
Wow. Na sasa tukiwa pale, like, why do you think hizi GBV cases ziko mingi sana katika informal settlements? Like, tuseme tu kweli, ukiangalia sana sana what has been happening, ukiangalia hata data, statistics, mm-hmm. takwimu, zinaonyesha kwamba GBV cases ziko rampant sana sana ile. Katika makazi kama haya yetu, we are talking of tukiwa hapa Mukuru, ukienda Kibera, ukienda Korogocho, ukienda lani Kayole, hizo hizi places zenye sana sana informal settlements, mbona inakuwa vile?
Ya kwanza ningesema ni lack of awareness.
Mm-hmm.
Kuna watu wanapitia GBV na hawajui hiyo ni GBV wanapitia.
Very true.
Najua kuna mila ama traditions zenye zinaruhusu mwanamke akipigwa na bwanake, inamaanisha hiyo ni mapenzi, bwana anampenda.
Yeah, actually so, I saw that. Ati asipo ni chapa hanipendi, lazima ni chokoze, ni poke.
Sasa unaona, because hiyo ni kitu amekuwa conditioned. Unajua wewe nikiku condition that nikikupatia maybe nikikununulia kitu na kupenda kutoka kuwe mdogo, utajua ni hivyo inakuanga. But sasa hivyo ndo wamecondition you, which is not the reality.
Mm-hmm.
Because inendanga inakuwa hivyo, mwishowe either unapata ameumizwa,
mm-hmm.
ama inakuwa ni mambo sasa maybe ni kifo,
yeah.
yenye hatuwezi zuia.
Mm-hmm.
So first ni hiyo lack of awareness.
Mm-hmm.
Watu wengi hawajui what is GBV,
mm-hmm.
na vile inafanyika.
Mm-hmm.
Ndio hata unapata mwingine anapitia intimate partner violence,
yeah.
lakini hajui, anajua because nimeolewa, lazima nifanye kitendo na bwana hata kama maybe niko mgonjwa, mm-hmm. ama you know, yeah, juu hiyo ni GBV. So lack of awareness ni kitu ya kwanza.
Uh-huh.
Ya pili ni economic violence, vile economic instability vile imesemekana.
Mm-hmm.
Hiyo inasababisha sana sana physical violence. Unapata because of hiyo stress, kukosa kazi, kukosa pesa,
yeah.
either sa zingine ni bwana kwa bibi ama bibi kwa bwana, ama sa zingine hata ni wote wawili wanapigana,
yeah.
nasikia tu majirani wakisema hao wameanza tena,
mm-hmm.
because of that economic stress and instability.
Mm-hmm.
Kuna pia mental health challenges, sa zingine pia inasababisha hiyo physical violence, yeah.
Mm-hmm.
Izo ndo sana sana zina contribute to high cases of GBV huku kwa informal settlements.
Okay. Wow. Maybe Cindy, you'd like to add, unaweza taka kuongeza kitu?
Tulikuwa tunasema in most informal settlements,
mm-hmm.
kuna issues kama sasa venye my colleague alikuwa amesema hizi mamulika mwizi.
Yeah.
Unapata usiku hakuna place kuna mulika mwizi kwa informal, mm-hmm. settlements, na ndio kuna vichochoro mingi, mm-hmm. ndio kuna mashimo mingi.
Mm-hmm.
So it's easier for someone ajificha tu kwa kona ukipita. Na hiyo inaleta issues kama wanawake hawatoki nje at some point.
Yeah.
Na pia kutafuta pesa, hiyo pesa yenye tunasema tuko na issue ya pesa nyumbani,
mm-hmm.
ukifika kwa nyumba 6 pesa utatoa wapi?
Definitely.
Na biashara hizi za mkono mingi ama hizi za kuuza, za kuho kama kufanya nini, ina happeningi usiku.
Mm-hmm.
So if you don't have hizi street lights za kukuonyesha kuna mtu pale kwa kona, utajua aje, yeah. kuna mtu anakungoja hapo.
Yeah.
So also issues za underreporting, hiyo,
mm-hmm.
fear, tunafaa tusaidie watu hiyo fear iwatoke, ndio mtu akue able kuenda kureport. Na pia akienda kureport pale police station ama pale kwenye anaenda kureport, wakue open to these,
mm-hmm.
cases,
mm-hmm.
si kuuliza mtu ulifanywa nini, uko na evidence, mm-hmm. unafunga kitabu hivyo,
mm-hmm.
haitasaidia. Kwanza inapea huyu mtu mwenye ana make these acts aendelee kufanya the same thing.
Uh-huh.
Yeah.
Wow, okay. Now, tukiangalia sasa mambo ya insecurity na GBV, nani wako katika ile hatari ya kudhulumiwa zaidi, tukiangalia sasa hapa kwa ground?
Acha nitumie hii analogy ya nguvu.
Mm-hmm.
Acha niseme mambo na nguvu. Women biologically hawana ile nguvu ya vita.
Mm-hmm.
Hata kama siku hizi tunajifunza, tunaenda gym, tunafanya nini, hatuna,
mm-hmm.
ile nguvu.
Mm-hmm.
So I feel like women and young girls and young children wako very vulnerable to these things. Juu at the end of the day, mwanamke anatoka anatafuta.
Yeah.
Msichana anataka kuenda shule.
Ehe.
Hizi cases zina affect young women, na ndio pia wako kuna msichana anatafutia mtoto wake.
Yeah.
So mtu yote akijaribu kumfanyia kitu alafu amwambie kuja nitakupea 50 bobu ya kununulia mtoto maziwa. It's very easy, so they are very vulnerable,
mm-hmm.
na ndio wenye wanafaa waangaliwe mostly.
Mm-hmm.
Of which sita overlook wanaume, pia wanaume wanapitia these things.
Yes.
And we should also encourage them na pia to create awareness kwa wanaume pia.
Okay.
Yeah.
Wow. No, Linda,
yeah.
Tukiangalia hapa like tuko na factors kama vile zimetajwa pale, mambo na crime, mambo na drug abuse,
yeah.
mambo na unemployment, wanasema kwamba zina contribute to both insecurity and GBV. Sasa maybe kivipi? Ukiongeza hizo zote hapo, mambo na crime, wizi, kupigwa watu ngeta, kutumia mihadarati, kukosa kazi, the three of them pamoja zina contribute aje to mambo na GBV?
Okay, ningesema I think kuna vile mmoja wasikilizaji alisema, mtu most of the time when binadamu anapitia jambo, especially hizo zote ni vitu zinaleta stress.
Yeah.
Anatafuta ile njia rahisi ya kuitoa, especially kama mtu ajui vile ata deal nayo.
Mm-hmm.
So unapata kama ni bwana ako kwa nyumba, it's either atatolea bibi yake,
mm-hmm.
ama watoto, because that huyo ndio au ndio wika wenye hawezi jitetea ama kumu eka accountable.
Yeah.
Kama ni mwalimu,
mm-hmm.
atendea wanafunzi shuleni.
Mm-hmm.
Kama ni mwanaume hapo nje, atakutana na mwanamke ama msichana because wao wako wika kumliko.
Yeah.
Yeah, so even ndio zina interlink.
Mm-hmm.
Alafu maybe kwa jambo lingine ni underreporting, ni kama patia perpetrators ile motisha ya kuendelea.
Mm-hmm.
Because akiona kumbe anaweza fanya hivi na sikupatikana,
mm-hmm.
ama nilienda nikatoa hongo na nikatoka, sasa hata mimi ni rafiki ya afande,
mm-hmm.
anaona kumbe hata maybe niende ama msichana maybe aliulizwa ulikuwa umevaa nguo gani, kumbe makosa si yangu,
mm-hmm.
so inawapatia ile platform bado ya kuendeleza kusababisha GBV.
Okay. How? Na tukiangalia maybe Cynthia, you can tell us hii mambo ya hizi cases wakati zinafanyika. Ni kweli zinafanyika kwa mtaa, si ndio?
Yeah.
Lakini really ukitembea hata kwa police stations nyingi, uende pale gender desk, uangalie in the last 1 month,
uh-huh.
kama kuna cases zimeripotiwa,
uh-huh.
maybe unaweza pata ukibahatika sana 5,
mm-hmm.
na maybe hapa kwa ground kumefanyika cases mingi sana,
mm-hmm.
mbona watu wataki kureport?
Kitu ya kwanza ni hiyo awareness,
mm-hmm.
kitu ya pili ni stigma.
Alafu, unaogopa unyanyapa,
ama fear of retaliation,
mm-hmm.
unajua au watu wanafanya hizi vitu, akisha kumalizana na wewe anakuambia anga usiseme nitakuua.
Mm-hmm.
Msichana mdogo akiambiwa utauliwa,
mm-hmm.
unafunga mdomo, unaona?
Mm-hmm.
But as parents, as a society as a whole, atufai ku encourage our perpetrators.
Mm-hmm.
Mtu akikuja akwambie kitu na hiki tumemfanyikia, wewe uko
yes.
na hiyo knowledge, mm-hmm. umepata hiyo awareness. Mbona usikue champion wa hii kitu? Mbona wewe mwenyewe usivuruta usukume uende usaidie,
mm-hmm.
msichana mwenye anapitia hivi.
Mm-hmm.
In matters stigma, I feel kuna a lot of things, a lot of myths, a lot of misconceptions zinazunguka hii issue. Kama hiyo unaweza enda useme ukose kuaminiwa. Yes, unaweza enda useme ukose kuaminiwa,
yeah.
but
mm-hmm.
si kuna zile channels zenye venye unaambiangwa kuna how you're supposed to go about this if mm-hmm. it happens, if it mm-hmm. does not happen, if ikaribia hadi kufanyika. So if uwe mwenye ukikaa kwa nyumba ukose kuenda kusema, ukose kuenda kuripoti, at the end of the day, haujasaidia the next mtu. Unajua lazima usijaripoti leo,
mm-hmm.
au perpetrator ameenda ametafuta mwingine, hukusaidia
yeah.
huyu mwingine.
Yeah.
Maybe ungeenda uripoti angeshikwa na haingefikia.
Yeah. Mm-hmm.
So hizo ndio some of the issues zinafanya reporting
okay.
imekuwa really. Alafu hazisukumwi pia.
Yeah.
I feel like ni kama zinakwama pale kwa desk.
Mm-hmm.
So I don't have vitu kama unajua mtu unakuzanga na kuambia alienda ka report but hakuwa na evidence,
mm-hmm.
but imemfanyikia.
Yeah.
So hii mambo ya evidence pia I feel
inaleta
like,
shida.
Inaleta
like
shida
you
sana.
Have to bring the lazima ulete evidence kwamba ilikufanyikia. Okay, now Linda, tunaweza sema kwamba in a way kama community tume normalize GBV. Like tumeifanya ikae ati ulichapwa na bwanako ni kawaida kwa ndoa lazima mkae mkivurugana, ni kama kuna some forms of GBV and especially hizi kwa mfano vita vya nyumbani, mambo ya economic mulita economic nini
violence
bas that one ni kama tumeinormalize. bwanangu hataki niende nifanye kazi nipate pesa yangu, na nimesoma niko na degree, hataki nipate pesa, anaona kama nitakuwa kichongumu. These things to me normalize. What is happening?
Yes, imekuwa normalized. Actually, itaanza na kusema vile umesema kichwa ngumu. Maana hata sisi wenyewe tunaiamini. Mwanamke ama msichana akisoma ajiendeleze.
Yes.
Si ati anakuwa kichwa ngumu, anakuwa aware. Hiyo kukuwa aware inampatia ile capacity yenye haezi pitia violence, na anajua what is ni nini makosa na nini si makosa.
Yes.
So hiyo kujua ndio wanaume wanaitwa kichwa ngumu. Unajua kama hujasoma ama una hiyo exposure, hata ukidhulumiwa mara nyingi hautajua, ama maybe hauna hiyo, okay, unajua unadhulumiwa but hauna pesa, utaenda wapi?
Yeah.
But sasa ukisoma unapata exposure na unapata pesa.
Uwezi
sasa hiyo ndio kichwa ngumu. Hiyo ndio kichwa ngumu inaitwa.
Yes.
So that is one thing.
Yeah.
Ya pili, society tumenormalize GBV. Especially nikianza na technology. Msichana ama mtu ataenda pale a post maybe kitu ilimfanyikia, na utaona kwanza kama ni mwanamke hata wanaume, okay, survivor tu yoyote a post maybe kitu ilimfanyikia ama mtu mwingine alidhulumiwa, utaona vile comments hapo zitakuwa very very ugly. Oh, ulikuwa unafanya nini hapo, ulikuwa umevaa nini, hii ni uongo, kama tujaona hii ni uongo, kama ni mwanamke ulikula pesa yake, sasa kama ulikula pesa yake ulikula chips lazima ulikuwa na expect nini. So yes, as a society tume normalize GBV, na mimi ninge encourage watu wewe na mimi ndio kama GBV tunataka kuipunguza ama hata iishe, wewe na mimi as individuals ndio tutakuwa wa kwanza kufanya hivyo. Wewe kama msichana, wewe kama mwanaume, beste yako akikuza akwambie, oh, cheki ule dema, ama sijui nimefanya hivi, na uone ni makosa ama unajua ni makosa, ni GBV, mkataze, hapo ndio inaanza. Msicheke, ikuwe kitu fani. Mwelimishe hata hapo kwa social media, ukiona mwenzako amesema kitu yenye haifai, mwelimishe, mkataze, msianze kucheka. Hivyo ndo tutaanza ku deal na GBV na kuipunguza.
Okay.
Yeah.
Oh, wow. Asante sana. Now, Cynthia, tuko kwako. Maybe you can tell us kama community, kama wakazi wa Mukuru, what are we supposed to do? Our role, jukumu letu ni lipi katika kujaribu, tuseme tunajaribu kukomesha hizi cases. Yes, what do we do?
Some of these things tunajua our government wenye tumechagua wanaweza tusaidia, kama hiyo mambo ya street lights. To advocate for these things, tuanze hapa nyumbani wenye tuta create hiyo secure environment, wenye tuta create hiyo safe environment. Alafu pia to encourage reporting of these cases. If something happens and you know mtu imemfanyikia, aende a report. Hata kama hakuna evidence, go report. The fact that umefika hapo, hiyo ni kuteka leap of faith. Who knows what will happen huko mbele.
Yeah.
Another thing is, kwa wanaume wetu, support your woman. Si kila si ati akipata pesa amekuwa kichwa ngumu. My colleague has said, education inaleta empowerment.
Yeah.
Empowerment inafanya ile right and wrong, an empowered woman anajua sifai kuchapwa. So just because amesema usinichape, haimaanishi ni kichwa ngumu. We protect our children, we protect our girls. Tunaambia ngo it starts with one person. Change starts with one person. Ukianza hapo kwako kwa nyumba ukifanya hivyo mtoto wako aone, hivyo hivyo tusaidiana as a community to create a safe environment for everyone.
Naam, msikilizaji. Ingawa wengi wanasisitiza kuwa vita dhidi ya ukatili na dhulma za kijinsia ni jukumu la serikali, ushirikiano kati ya wananchi, viongozi wa jamii, mashirika mbalimbali na vyombo vya usalama ni muhimu katika kujenga mazingira salama kwa kila mmoja. Mwisho wa makala yetu ambayo yameletwa kwako na Ruben FM kwa hisani ya Edmund Rice Foundation Australia, ERFA. Jina langu ni Tabitha Njambi.